nem kumeni juada rupingore lachi dola dola rupingore la katina tingo njori kora juada rupingore lachi petayero rupingore la petako makelo weka juada rupingore lachi rupingore la katina nem kumeni juada rupingore lachi Nyawara gama rozi ya mendo pedicure Kweyer nyingu hiyo ilango meniani Arupi kore lachi Ndaga nwangu mutu mafuko de maper Baboda wada chuma lembe wia eno ini Arupi kore lachi
Kajue kwa kini kendi reramo
Kwa na lunda tarupo Kralu da nwangu titengo meniani Arupi kore lachi Kena adwaro na amre chingmange kopin Kilo lundu wakipa ocha eno ini Arupi kore lachi Akadura jido lema wangade nocha Rupi nyuloko lema nge Tuloj bezola mucholo welocha Matinu tungi nami
Iye mongo
Angolo yunu soke yo lema wangade nocha Rupi nyuloko lema nge Bimuna bongwen ma igipo ya Muna bo selza kaka watirut mungu ya Mete gobi kumyo Akazu yoro hide lema wangani nocha Rupi nyuloko lema nge Tobi basa limu anami yecha Madinu pangi nami Tumongo ya kiri kiri
Amundi, ilo yoro hide
Akazu yoro hide lema wangani nocha Rupi nyuloko lema nge Uyajira kuda wabi mutu osilimu Ubele nyubele yo jumatek
Kara rupi nkore lachi
Arrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
mongala O fai bo sa ruko te o bongwa Yo ka kole la zola zola